Ardaan sokeaa keessa gumi waaqa guddoo jira. Gumi sun keessa raagotaa fi barsiisota jira. Warri hujii abbaa waaqaa hojjate ammallee guddoo waaqadhatan. Jennaan afuuri waaqaa gara warra dhufe waan warraan jedhe nam lam kaanfoo addu hujiti jettinaa kenna. Jennaan duub warrilleen ammallee guddoo waaqadhate Phaawuloof Barnaabaa hujii abbaa waaqii fo'ate ergan harkirra kaa'anii waaq warraa kadhatanii. Duub warri yaa'ee ardalam dhaqee mannee waaq itti kadhatan cuf keessatti dubbii waaqanan barsiise. Warri labsuun illeenii guddoo dhugeeffate. Phaawuloof Barnaabanii warri jajjabeessan akka warri gaargalallee cuf dabsate mootummaa waaqaa seenu. Gumi dhugeeffassuun cuf keessa jaarrolee filanii duuba harka waaq warri dhugeeffateetti dabarsanii kennan. Hojii ofii obbaafannaanii warri gara laf dhufee fi taansookiyaa warri dhufe jennaanii gumii waaqa taarda sunii cufti walte deebite. Duub warrilleenii waan waaqii hojjate hujii mamaa akka warri gosi dhibiilleen cufti dhugeeffate warratti haasa'e. Eegii diqqoo turanii Phaawuloo waan jedhe gara obboleeyyan teenne ta dhugeeffatte tanuu bira dachaane dandee waan warri kee jir laaluu mallee jedhe. Duub isaa fi Sillaan ka'anii gara gumii sunii deebi'an. Yoo warri achiin ba'ee dhufe warri guddoo jabaate. Duub warrilleeni dhugeeffachaan jabaachaa dhufe jennaanii nami aarallee ka dhugeeffatu guyyaa guyyaan warra darame. Jennaan duub warri akka gara dhibii yaawanii herregan halkan tokko too warri rafu daayyaan waaqa gara Phaawuloo dhufte nam tokko kaas dur dhaabbate is kadhata arge. Namni sun waan jedhe gara arda keenna koottaa nu qarqaara jedhe kadhate. Duub warrilleeni akka garas yaa'anii akka ammallee waaqa warra erge beekanii murteeffatan. Jennaan duub warri ka'ee arda waaqitti warra erge ha Meqedooniyaa suni dhaqan. Warri diqqoo achi bubbulee yoo warri dirhee ba'e fulaa afaan galaana tawaaqitti kadhatanii dhagayan. Duub warri ka'ee achi dhaqe gumii qara achi waaqadhachuu jirtu hunbaanii warra waliin warrilleen waaqadhate. Duub Phaawuloosiin jidduu warra keessa ol dhaabbate dubbii waaqaa warra barsiise. Niitiin tokko taliidii jedhanii guddoo warra caqabe ammallee qalbiin isiilleen banamte. Jennaan maatii ofii cufu waliini cuuphamte isiin waan warraan jette garmaan kiyyaana waliin dhaqa jettee warra sobate.